ngiyakulalela nje ukukhuluma ngisakufuni angizwande ukukhuluma impela angifuni ukukhuluma impela angizwani nokukhuluma ukukhuluma kangihlula impela nje ukukhuluma ngisakufuni angizwani nokukhuluma impela angizwani nokukhuluma impela angithandi ukukhuluma wena mbungosu nenhlanhla kwelakhe wena kuzwa unenhlanhla kwelakhe abathandi ukukhuluma impela abafuni ukukhuluma impela angizwani nokukhuluma wena kanye lunenhlanhla kwelakhe wena kuzwa unenhlanhla kwelakhe abafuni ukukhuluma impela abazwani nokukhuluma impela ukukhuluma kangihlula impela ukukhuluma ngisakufuni angizwani nokukhuluma impela angifuni ukukhuluma impela angizwani nokukhuluma Kuluma njalo
angizwani nokukhuluma
ayikhaya ngikhuluma njalo
angizwani nokukhuluma
angizwani nokukhuluma impela
angizwani nokukhuluma
mina ngifuni ukukhuluma impela
angizwani nokukhuluma
angizwani nokukhuluma ayikhaya ngikhuluma njalo
angizwani nokukhuluma
ayikhaya ngikhuluma njalo
angizwani nokukhuluma
angizwani nokukhuluma impela
angizwani nokukhuluma
angifuni ukukhuluma impela
angizwani
Angizwani nokukhuluma Ekhaya khulunywa njalo
Angizwani nokukhuluma
Angizwani nokukhuluma impela
Angizwani nokukhuluma
Angizwani nokukhuluma impela
Angizwani nokukhuluma
Angithandi ukukhuluma Kuluma njalo
angizwani nokukhuluma
ayikhaya ngikhuluma njalo
angizwani nokukhuluma
angizwani nokukhuluma impela
angizwani nokukhuluma
mina ngifuni ukukhuluma impela
angizwani nokukhuluma
angizwani nokukhuluma